dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sanadoogii dambe waliba aan moodo toosubiyaas horumar dhanka dhaqaale iyo ganacsiga inkastoo wali isku jiraan aqabado badan wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Axmed Maxamed Xuseen iyo waliba uu sharaxaad ku bii kaalinta wasaaradda maaliyadda kullata kobciyo ka dhaqaale maamulka uu samay soo bulshadan sheegay in wasaaradda wada qorshayaal shaqo abuur lan ka soo biyo dhalinyarada iyo sidee lan hirgelin lahay warshada iyo korlanka qaado fursado dhaqaale
wasaaradda maaliyadda ruurkiya kala taama ama doorkiya kala horumarinta dhaqaale daban siisan ma abu ku dareem kartan wasaaradda maaliyadda walaay ku shaqeeyaan may baahan badqabka dhaqaalaha ugu gudhan hadii hada lahaytii shaqo abuurki ama fursad siintii oo dadka oo in sheegada dhalinyarada meelahan kamii misan oo markii geeka lagu fiiray oo dhaqaale amana dhaqaale la hormaray lagu fiiray may buuha in lagu faa'iideysado dadka oo dhalinyarada oo walbaray oo sheega shaqalaante runtii opportunities kun raadiyaan may ba kumada in la abuuro kaabyaal dhaqaale soo may la raay dadka shaqalaante ee shaqo helan markaas ku dib may la raay dhaqaalihi oo in sheegada dalka koronkaha dabaan iska dii badan soo bini waliba inta badan la hariirana una dadka doonar iska ama baatan iska Soomaali kula shaqeeyo dhinaca horumarinta waliba ogtiin tusaale oo kale geeyay mashaariic oo lagu fuliyay wadooyinkan in sheegad oo bay dhabo oo kaabyaalka dhaqaale qayb biin ku qaadlaasa waliba hasaxaynay 2019kii mebrajeena mashruuca markii uu dhamaado in shaqo abuur wiin oo meel raay sheegada dhaqaalaha qiibi ku qaadan doonto isku dhalo doonto rajayn mashariic badan kale oo aan saxayn jiro koonfur galbeed aan saxayn oo hadda socdan insha Allah sanadkan rajayn in bilaawo doon qaar kumade marka guud ahaan meel raay dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo shiliid ee samay korto wasaaradda online ministers ee jiraan way ku shaqeeyo laakiin meel raay madama istiid ahaan meel raay uu capacity aan eedin yiri oo security meel raay oo idan saameeyo dhaqaalihi oo in sheegada deegaanada intan ka badan ba meel raay access online la seedo korn anta tabar ay way dadaalay wasaaradda meel raay qiimaha ku jeesadaas insha Allah
Axmed Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa saas oo kale waliba uu ku hadlay sadayo aan maareeyaan anshuurta iyo bulshada ku qaadayaan
anshuurta madiin qaadno meel raay qof oo goonan qaadlaayo jeefiin digshow isku baahum leh bulshada dibaanka nagaas midna tusaale oo kale hoggaada dib balan hal milyan oo dollar aan shuruuc la raise gareeyo oo baydhow la raise gareey dhaqaalaha waliba economic circulation gas baydhow ay ka nagaday maana one way or another way of kimana meel raay sawaakin ka nagaas yaani magaalada dibaan ka nagaas shaqada kubiin uu ka goobadaan aan shuruucda ama sector kan kubiin yak baas may buu security gu sisu ogtin dhibaatadan kubiin ogey ka naaysta may buu meel raay amni darado magaaladii wala buu aan bay dhobo ilaa iyo 27 police post ama meel raay sudun yaan malee hadda sidaa bil ka dareen malee yak yaal mana magaalada meel lagu galo way yaani meelo wadaha ku galaas ma jirta bay dhobo yidan roon ma jirta maalin kasta meel raay ciidamadaas oo go'meelo roo saaraaytan una beesiyaan wasaarad maaliyadda bees siyaasa meel raay shidaal shoo biyaana waliba biyaana yidan shoo biyaana waliba kor qabtaanani oo dad badan oo maxabiis ee boqolaal ku badan kaal shir ka jiraan dadkaas meel raay dowlad kale ma gaamule anshuurta sanad si ku qaada halka biyaay kulli waliba meel raay yaa halka biyaay mashariicda la fuliyo qaar kumade oo wali jaray una 3% kumade una ka kaaban mashariicda oo UN JBLG la raw oo degmada inta badan fuliyaas oo dhismooyinkan ka badan la sameeyo waliba sharaa'e boolkiiba 8 iyo wasaaradda maaliyadda account kan ka shabna hadii hal milyan ay tahay ku badanta 3% ku midan oo account ka shimo markaas ku dib mail raaya donors ki oo naqshay waan madan madde tiradii oo mashay korniga ka inta wada oo maana mashariidas interroga la kasmay baalka la kasmay laakiin percentage wala tabarta wasaaradda maaliyadda tabarta hayti mail raay ka biyaayta waa sax waa wala ku gaabinay social sector ki hadii aad lahayd wal barashadi afmaadki dhamaan mail raay gaabi sajar ama infrastructure ki laakiin meel raay wali madeer awoodo in shakabaasti oo aan shurtayn inay falnaato walaay oo meel raay amnigiya ku yiruuna deerido laakiin wali si sheegay amniga san ka jeeftay magaalada baydhabo meel isfadanka maraasan oo wal kasta mana geeg alxamdulillaah wali malee baydhabo magaalada ku wiin meelinka amni badan dadka amniga sugaay anshuurti tinga kasoo haa waan shii in kamiyim soo aslaamana oo shaqla qofade walaa dhaman kale insha Allah way dhameystare dabangade dadka anshuurta eed manjeel meel raay way lugu hayaa wasiirka maali dollar wajiga isbedelay dadba anshuur biyan ta kajara laakiin meel raay sanas in shay bol ol horow meemana anshuur in laga admay horow waan wali ka jirtay danteen iyo meel raay muwaadinnimada naftirshe social contract oo in sheegada dawladda iyo ku dhahay muwaadinka waa anshuurta ku weemana naftirshe qiibo eed muhiim ah marka insha Allah may barajay in oo developments badan kala kuwada shaqeey doona anshuurta meel raay mid deegaanada dhan deerta
hadalka wasiirka iyo waliba uu soo kooyay hela magaalooyinka qaar ee ku tirsan Koonfur Galbeed ku dareeraan mashaariic la hormarayo adeegyada bulshada taasoo qayb ka qaadaysa dhaqaalaha Koonfur Galbeed.